أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wakum yuk aya yakum enetano twajimaliriza bulungi tukyagenda ne mukadde waffe Luqman. Allah yatuteera mu Qur'ani ng'ekyokuyigirako kuzimu ku mpisa ennungi Luqman abulira mutabani we. Twagambye nti wain jahadaka, a'udhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. Twakirabye eggulo nti Allah atugambye nti wain jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma. Bakadde businga bakolako kaweefube kakuyege mu ndowooza zaabwe nga baagala okola eshiriki, Allah agamba nti ongatteko by'otamanyiiko mutwe na magulu. Ddala mu butuufu ebintu bya shiriki ebisinga obungi abantu babikola naye tebalinaako ilmun, okumanya okwannamaddala obutuufu bwabyo bintu bi. Allah nga bwe yagamba nti yattabiuna illa dhanna wa inna dhanna la yughni min alhaqi shay'an. Bintu bapanga bipange, ebipange tebisobola kubeera nga birina stamina, tebisobola kuyimirirawo nga waliwo ebintu ebirina ilmu eyannamaddala ye Qur'an. Allah atugambye fala tuti'uhuma, abakadde bajemere tobagondera singa baba baagala okukozesa ebitajjansa ebya shiriki. Wadde bakadde bo nga oyawukanye nabo mu bya shiriki, wasahibuhuma fi dduniya ma'rufa, naye mukolagane nabo ku byensi ebitali byansinza mu ngeri ennungi. Nga muzeyinza ebyokusamira sijja bibaamu, naye kiro ya sukaali eyo genda oginywe, sente ziizo genda bakutemere lumonde. Abantu bangi imani bwe babeera ne nyingi, mwana wattu bakadde baabwe olw'okuba bamushirikiina bakutukawo nabo ku by'oku nsi. Kolagana nabo mu byensinza mwawukane, wattabii goberera sabiila man anaaba ilayya, ekkubo lyabo abadda jyendi eryabo bakyewaggula ku mateeka gange ebyo tolikwata. Goberera eryabasiika, goberera kulya ekkubo lyabo abali ku mulamwa. Ha seeka bw'otayabirumbe ninde ekinaava mu yebiraka ya nti nze ngoberedde basiika batugamba tusabire bakadde baffe. Buli omu asabire ku bakadde be, rabbi ghafirli walwalidayya, rabbi ghafirli walwalidayya, rabbi ghafirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kaiza okubanga gwe mukisa guno gwefunye wiiki eno nga wiiki yona tokyogerangako, alhamdulillah ekyansi akifunye, soka onsubira ogwomukisa tuguyambisiza. Wattabi sabil, egoberera sabiila man anaaba ilayya, ekkubo lyabo abadda jendi abeenenyanga basembera jendi, ebyo bakutiisatiisa bwona okuba otoyagulule baana mu kiganda gwe jinda ebinaddirira nti aaa ekkubo ettuufu baseeka batugambye tukole tuti, tewali kijja kubaawo. Ilayya marjicukum jindi thumma oluvannyuma ilayya marjicukum jindi, yewali obuki obuddo bwammwe omwana ne taata, obuddo bwammwe mwenna buli jendi. Tutunulire ebiwandiiko, bamalayika bawandiika ne bateeka ku memory card tujja kubitunula tubirabe fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, ngenda kubanyonyola akawunvu n'akagga ku buli kyonna kye mwalinga mukola. Subira awo twakomye eggulo. Lukumaan abuulirira ani? Lukumaani yaani mulowooza? Essaawa eno Lukumaani yali saagala musome Qur'ani nga mugisoma nga Wakayima ne wangu, ibyo byali bya Lukumaani. Lukumaani essaawa eno Qur'ani yali hayyannamu. Olwaleero nze ndi mu pozishoni eno, gwe bw'onojja wano gw'ojja okuba Lukumaani. Nze bwe naafa Allah ajja kuleeta Lukumaani omulala. Lukumaani be tebaggwayo. Gwe mwana wa Lukumaani, era bw'onoofa wajja kubaawo Lukumaani. Fe tukuze tulaba bamasiika bagenze fe ne tuddawo, naffe tugenda kufa Allah aleeta abalala. Twali etaze okukola emirimu emirala ng'abalala, naye Allah yatusibira wano n'agamba gwe nakulonda kubeera Lukumaani, kusomesa banaabaawo. Kimanyi lwaki buli swala abasajja abo bayita nnyo wano? Buli swala waliwo abantu baabwe ndowooza bangi bakasitoma batutabula nnyo. Lukumaan alayhi salaam omuddu wa Allah omulongo nkugambye nti Balukumaani tebagenda kuggwawo ila yaumi lkiyama. Allah bwe yali atugabira emirimu tetutamanya nga batuzadde, yagamba Sonko ogenda kuba mukinjaje mwe muli lizikiro, Masa agenda kuba musomesa, ogenda kuba makanika, ono agenda kuba musuubuzi. Betwali batonga situbimanye ebyo. Nze Allah nnonze kutuula wano nkole ki? Ntaputese mateeka we nga mubuulira baani? Abaliwo abalamu. Bwe naavaawo nga ffenna tuvuddewo, Allah ajja kuleeta abalala mu mawanika ge tebaggwayo. Ate n'ekyo nakyo kirungi aga okunkozesa mu bigambo bye. Allah agambye nti Lukumaani yagamba aba omwana we, ya bunayya, ekivunula kitya? Mwana wange mutabani. Era bakomawo simanyi abaana gaabwa, wallahi bazizi, ya bunayya mutabani. Awantu wano mwayisewo muwata shaitaani ijja kuyitawo, musimbiriwa kuggaliwa. Ya bunayya mwana wange, innaha mazima ddala kyengenda okukubuulira teeka y'amatu. Intaku bwe kaliba akantu konna kookoze, adolya Lukumaani, bwe walibaawo akantu kookoze, mithqala, nga kazitowa, habbatin, ng'empeke yakalo, min khardali, empeke ya kalidaali, abakatuliki bakayita kalidaali, khardali. Wane waffe tukivunula empeke yakalo, ndowooza kyekintu ekisembayo okuba ekitundu, bakadde baffe bwe batyo bwe baakituvunuza. Naye gwe kitwale nti ekintu ekisembayo okuba ekitono, empeke entono. Singa baali bamanyi empeke yakalitunsi, akaweke kakalitunsi mukamanyi? Ne khardali bwefaanana. Lukumaani akubira omwana we ekyokulabirako mu bintu bye balima ewaabwe, ti mwana wange nkubuulira, akantu konna k'oliwo okoze nga kazitowa ng'empeke eyakalo, fatakun fi sakhra, ne kabeera nga kagweryo ku lwazi olusembayo mu nsi, au fi samawati, obanga kali mu ggulu eze tutamanyi, au fil ardi, obanga kali mu ttaka, yati biha Allah, Allah agenda kakuleetera nti okalabi. Lukumaani omuwulira, akwataganye ne aya egamba waman yamal mithqala dharatin khairan yara waman yamal mithqala waman yamal, omuntu alikola mithqala ekizitowanga dharra, awo yakozesa dharra. Abamanyi ba chemistry dharra bagiyita an atom, an atom fwe twasomeranga edda bakadde baffe nga batugamba nti an atom kyeki the simplest substance which cannot be split up into simpler substances oluzungu lwakolwedda tike kantu akatono kota kyasobola kuwaguramu biki. For example, singa oba ofunye empeka y'ebbu n'ogimetentamu obutundutundu n'otuuka katundu akatakyasobola kukola ki? Zarra. Era mu biseera ebyo baakolanga bomu nga baziyita alkumbulatu zarriya atomic bomu. Mu biseera ebyo ebyaffe ebyedda. Naye abamanyi bwe bagenze basoma zarra ne bagikutulamu ebitundu bisatu. Ne bagikutulamu electronics. Neutron, bagira batya? Neutrons. Nekyala? Proton. Yensonga lwaki katuli ku mulembe gwaki? Nuclear. Kuliko nucleus, proton, electron, naki? Ne neutron. Bwekiri? Alabagibajume. Kakati etuvaate ku atomic ne tudda ku nuclear. Ne tudda ku electronics kati zemulaba zemulimu. Nituva kuyaba haji kawesa yodo chemistry ati wa Qur'an. Ningeje service menyo njakuwaba wanziri kubiyana namugamba ati ekintu newe kiribeera nga kitono zarra nga kiringa an atom wanagambye habbat khardalin empeke ya kalidali makulu ti oli sayansa yaliwo budde buli mubeme kwa Luqman yakozesa habbat khardalin peke ya kalidali gitwale yakalo ate ku mulembe gw'omubaka yakozesa kulwokubanga omulembe gw'omubaka gujja nga guli scientific yakozesa zarra anatom nagamba nti yaati biha Allah agenda kakuleetera kewakolanga kasiddiito Allah wali wasobola okuleeta akantu akasiddiito akakulage bakapime ofunemu makisi zaako butyasa akazitowanga kondomu kondomu wakakozesa mmeka mukyozaaliwo kupa waliwo abawozese kondomu ekumi zirimu gulamu zimeka abakira okuzipimapima bwe babeera nga bagenda kuleeta zarra eyo nno kondomu nga wagikozesa akugaye nti ne bweriba nga wayendera ku lwazi oba wayendera mu bbanga ku planet oba wali ku ttaka mu kibira yaati biha Allah Allah agenda kkali bakapime obukalabe omuntu ali tukikisa n'agandi maali hatha alkitaabu kitabu kya kika kifairo ya nabakyeno la yugadiru sagiratan wala kabiratan ila ahsaha akatono n'ekinene nabawandiika sawa yo muntu aliyegomba nti ya laita hakanati alqadiya singo kufaka twafa kwali kumalanga state kyeki aliyo kuzukira kulaba bino gitulaga ye wa Allah ali so scientific byonna mu butono bwa byagenda bireeta abiweyinge akulage maxis birimu bebikondo mu yola buyozi soma nti byakupima aja kuyera mikondo mu ziri yaza wakosa kondo mu meka mu Ramadan zaya abiri zokka shekhu mu Ramadan tugera mu Ramadan abantu bali tayari okuba bajja kusiba emisana ate basibulukukire kuba malaya alafuka ati okubuuza ebibuzo sheka kikirizibwa nza okusibulukukira ku mukazi amaanyi bwo wagaggyebwa jama wesiibye enjala jangu mutara weya okamalye mutara weya aga kusibulukukira ku mukazi malaya naam ata mba mazo kusiba asajja boye muri mwe nnumi kusiba naam yaati biha Allah inna Allah latifun khabirun Allah mukwata mpola ate mukuku atukwata mpola abimanyi naleka nova mu ttale ngo mazo kwenda nga nemisoto gye giri nata gikubo gisa naye nga ata kitegedde nti obaddewo awo omwana bamugambye ki okwerinda ebikolwa bye n'obuteeyi baala nti kano kasita katono jukira Allah kukyaba kadde atugambye nti fala takun lahuma wala takun lahuma uffin tugesangako kubagamba akagambo kubanga aka tugenda kapima ulabe umuntu wegenda okulya virus emirimu gyo obutono Allah bayogera obutono alaga nti ebinene bikole ki wakul lahuma qawlan ih kariman baka abaze yogera nabo ki ebigambo nga birungi byakawo Allah atugambye nti Lukumani yakogera ebintu bimeka yagambye mwana wange kisookera ddala la tushiriku billah shiriki mwetegule ekyokubiri namugamba nti nkuba okumanya togayanga shiriki togayanga ekintu kyonna nebwe kiribanga okikoledde ku ttaka oba wansi ku njazi ezisembayo oba ku muguba wasemba samawati bamanya nti mujja kulinya mugende ku planets omwezi bavuddeko kati batandisegera mu planets eza waggulu yonna gyoli kikolera yatibiha Allah Allah alikiriiza wansi gyali mu ttaka waggulu gyali ku nsi kwali onawe olikikolera bagenda kikulaga nimwe mulowooza abantu ensi gyeraga tebalibeerako ku planets waggulu eyo gye batandise okugenda tebalibeerayo bibino Allah agambye nti wonna gyolikikolera kikino bwolikikolera wansi munjazi munjazi basiteyo wansi basima ebirombe wansi munjazi eyo eyo mu ttaka gende South Africa olabe basima muwansi eyo ebyobugagga ne bakolerayo ebyambyo n'ebyayo buliwo kikoledde wansi munjazi oba okikoledde wansi wano ku loogi ewaffe oba okikoledde mu bbanga nga mulinye mu planets eyo gye mulibeera kinaga nti Quran era hayya abalibeerawo ng'abantu bali ku planets bagenda kugisoma nga bali mu bbanga nga era byebasoma bibakwatako kwabagisegerera ku lukalu twali akasooli namberenge yekulaze nti wansi mu ttaka waggulu samawati yagamba samaa yagamba samawati eyo waggulu muggulu abalibeerayo baligisoma nga ebakwatako abamu balowooza nti obwongo bwe tuliko bwa bbeeyi nnyo teri kigenda kweyongera obwongo bukyajja abalibeerawo bagenda kugaa naye twabo abazadde baffe bambi tebalaba nsi abalibeerawo nga ffe tuvuddewo tebazadde baffe tebalaba nsi bano nga bali mu bulamu buki abaaliwo oluvannyuma lw'emyaka nkaaga era nze lusinganinga nti bakadde baffe yarabbi nsi bagiwangalyangako batya awalan baabeeranga mu bisolo ekisolo ne kitwala omwana nga taata alaba nga kamunyi bwitwala akakoko tyengo yiye mutu temuliridde naawe teebereze okujengangenenga nti aa ibadde n'abaana nga ejja kumumalawo neetwala omwana nga balaba obulamu bwali bwakikaati nobabuuza bwe bwalwalanga amannyo amannyo gatandisa ennaku zino gwe bwolwala olutwala ne balikuula wali emmanga bamuzeyi baffe bagakuuzanga ki naga ndi lisokoola esokoola lisokooleka obulamu bwali bweyagaza musawo gweri musawo erinnyo omuzeeyi limulumye kale gaza ennaku zino bagasokoozanga ki Allahu akbar obulamu bwali buzibu bateekamu akaguweno ye namugaa musike 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 nasuze bubi batenda byakulya naye baba baali ku bulamu buzibu netayirimbu basazisanga ki kati naffe tulaba ali naffe tujja kulaba balibeerawo nga ffe tuvuddewo bajja kulaba bira bagenda muzeeyi bali ku mulamu buzibu agenze ku bya ibaada ya bunayya mutabaane omwana awuliriza ebyo byebagamba nti omuzadde bwe yaligambye omwana so si kumulabira byapa byattaka bagenda kubikyusa entumu yebyapa bajja gireetaawo ng'amannyago genda tunuli ekyapa kyo toyina ekyettaka waliwo amannya ge basazaamu bannyini kyo kyali ky'abantu abo ne babasazaamu ne bakiwaggwe kiba kitegeeza naawe bajja kukola ki bajja genda bakusazaamu toyafa muteeke mumanya ga mutabani gwe naye afe basazeemu agenda mu bya ibaada ya bunayya mwana wange ekintu kyenkulaamira ekirala ani yayalamidde ku baana b'obutakola shiriki kitamu yabayitako n'abagamba temusamiranga oba muyabayita alhamdulillah wali obulidde ku baana bo nti buli kyokola bajja kukikubalako mugambe ebyo bakugamba ebyo byetuyigamu ekirala ya bunayya mwana wange aqimi salaata kolaki yimirizaawo eswala mu biseera byazo
esalabu etuuka byokola byonna stop.
Awo wakati bakutubiwunye bakuganga taxi bamutunyumiza yali butambala wano mubasheikh Ali
yavuganga taxi bamutaka kamudi esalabu etuuka nga agiyimirize ebbayi Allahu akbar, Allahu akbar.
Kati aja agenda kusali tugenda kuziika mala swala
oyo mutabani wa Lukumani kwezokulajabaani bakugwamu baalimu nga Allah abayina emmotoka eri emu ku kyalo ate swala yetuuse nadda ebbali n'afuna wuzu ye bulungi sizi ne wuzu ezaffe namala okugenda mu ttale nga nezinzimira ye n'afuna wuzu n'ajjayo omusaalo nga bamumanyi mumulinda amala okusaala
Allahu akbar
ngareta papa
batabali ba Lukumani ya rabbi
mutani wa Lukumani ngatafa ubomgera kuziika munakubagiza
kasemna mu nama assalamu alaikum wa rahmatullah
mpola
assalamu alaikum wa rahmatullah
najja ya karadike na mutani wa Lukumani namala kakuba najja bulungi kumulaga bisimillahi rahmani navuga nga tavuddeyo abatanda Lukumani mwea
naye gwe nange mutabani wani swala tumalaga sala ute
nagamba ekyokubiri wa'mur bilma'rufi olagiranga abantu okukola ki okweyisa obulungi enyambala bagitereze okulya okunywa embeera buli kyomanyi nti bakiyita ma'rufu Allah akyagala okiragiranga abantu okukikola eswala bwegwana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannange abatigula minzaani gweyogera ma'rufu bataasi abambala obubi ma'rufu lagira wanha anil munkar emize gyonna gyogereko abantu bagyekomeko balekeraawo olwaleero ajagayi babayita ate mujja kgenda emize emibi ye wali omuze omulungi buli muze gwogereko oba bakukyawa bakole ki naye mu kkumi ekkumi terikyawa ki
bulijjo kyembagamba wano tubeera ku mbaga zammwe nga mutuyise nemwyita badisikazi nemwyita baki omwana bamugamba sonko teekamu akayimba koowulira nga keeko essaawa yeeyo omwana agamba ndi gundi mundeeri 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 sonko kuba muki
n'omutima
la ilaha illallah
waliwo n'olulala awo atika gweyatuule wa
bagira olya
gundeze
sonko muti allah
nawe oli kumbaka n'enkofulayo bwekyo olinga Lukumani batale gundeze omuki ogukuleze
ebyo tulina obibabulya jamaa
Lukumani byagani byogereko abaana bagaa nti kyekyo abatafiga bali kukufiirwa
tate mugundeze abantu ya rabbi
tebakyayina bigambo byebasobola kwogera mba buli lunaku baleeta ekisingako obubi byagaa nti buli mulembe gujja kusinga gunne waago buki tewakyali kigambo kya nsonyi mu nsi mu maka g'omusiraamu bayimba gundeeze guni mundeeri
aneetusabirigane
Lukumani agamba mwana we nti abasiraamu bagambe gundeeze bamulekera awo guni mundeeri aa era n'ensonyi kwatibwa kukaaza ensonyi kwatibwa kusezaalawo ensonyi nazaalawo nirikokaa nezaala anyenya asooka kunyenya kugulu endonga bwegene muyingire kukakananga n'omutwe kugulu kuwerekere kulaga nga asituse ejjubba atandise ogijjako kaisoko nkwatira akaawo akera gisimuza antu uyo awe Lukman nagambe ebintu ebyo nno si byangu eswala okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi ojja kusangamu obuzibu obukyayi n'ebigambo bajja kwogerera teragaba lisekayi wetuba lisayi abagamba jiji omusamize tayimirira mu swala ono gwe tugenda okusalira mu kisiraamu ngaate majority muli basamize niwetandika okuyumba kati atandisa ebintu bi byasekaali ebyo namugaya abantu bagambeko bwe budde obutuufu nti situgera mu swala ya mufu yadde eya Allah ogimaze eno ya muntu nyewe oba osamira munno tomuwa swala eyo tukwegayidde tula wali oyoteeka ye bwati talina mpisa atandisa otunyigiriza ezo Lukman yagaba yo nojja biwulira naye kola bwoti wasbir kolaki obeeranga mukumiikiriza alama aswabaka buli musiibu ogukwa ŋŋanze ebyenkulagira birimu emisiiba mu nsi muno ojja kusanga emisiiba naye emisiiba gyetaaga buki allahu akbar الله قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة صبر إن الله معه ومصيبة ويكوكوكا واصبري وكلا نغشي ويسلم بك لكم يوم متوني ونون نون نينو سبيت يسيب وكبير كابا bakiriko mukigogwa ya astaghfirullah wasbir ala ma asabaka emisiba jijja naye eddagala kola ki mikiri nga bwekuzze sawa ejja kutuuka kukole ki bugende bannange emisiba nga tegigumiikirizika الله يقول ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إيريتو وذا بيبر ونقص من الأموال السنت نيندا زيت ما غوبدنا ذو ابو مصيبه كيتامر ابان تو نلا بينا كوسو واي ناينا سين نيزين بيتا بيسمغالو تشي تشي باغي نمبر باستا باستابيل نقص من الاموال والثمرات نيدا كوتيمي نيميرو ابو هوكا كوتيمي موانيزا موي بيي في nga wasubudde بيي سالي نتمي ليبتوكي بي في اونا وبشر ايه موسيسيري زابو عربو ايواو واليو تشيبويا غني مبازو كوليكين مزوليرا مايا كاتالينا مانياني مزوليرا mwiza okubeera nga muli awo embuyaga nejja neyiwa ekibuga musisi n'ayiwa ebizimbe mulaba ekizimbe kyebazimbe ekya centenary mu Kampala nga kiki obadde ne looni allah n'ayisa mu kiro kimu musisi wa ddakiika ssatu akiteeka ku ttaka ogwo nno musiiba oba si musiiba wenkana naawe okuva ku ggaali n'ogwa waifunye musiba nti ngudde mulimu etuyita emisiba nga si misiba sajja ali mulonde kisimbe kikyo kya sentina nakijjeeko engalo batandisa okusasula allah mu kiro kimu musisi nagira mu genda okukera ku manya nga mukubira esimu allo salamu aleikum obitegedde musiba olabye nti kisimbe kyona kiri ku ttaka opime emisiba ogwe gwenkana n'okwetema engalo musiba allah agamba omusiba ngaogwo nga gwazze bakusuubira kukola ki wasbir gumiikiriza ala maasabaka ku musiba walyoffe bye tuyita emisiba nga ate bannaffe babitunulya tebalaba nti musiba inna dhalika min azmi l umuur ekyo kyenkubuulira kya mu bintu bya buvumu tebimala gakoleka tukuwa mvumu ekimala. Omuntu bwatuuka ku ekyo anoonya buli musawo ali mu nsi muno. Tebikoleka okuggyako omuvumu eyakamirika naga nti Allah ageze ageze.
Lukman asoose shirki oyo n'amusuula ettale
n'agamba omwana we nti luliko olikola baligenda kukakola ki katono kinene naye ndoza tekyetagisa omuntu bw'agamba akatono ekinene mu magezi aga bulijjo weepimira wekka n'amugamba eswala okulagira empisa ennungi n'okuziiza empisa embi n'amugamba nti ebyo byenkugamba si bya muzannyo la min azmi lumur bintu bya mu buvumu naddala ate ekyobugumiikiriza kyetaaga obuvumu obw'ekika ekyawaggulu abantu baseerera nnyo ku last hour tenaga neeseeka sigaanyi oyo aba alagawo bayogera bwati agaseeka sigaana naye oba mukyatambula naye mbati mwawukalidde mumasanganzira ako kategeeza nti nze ebyo byombikoze eki saba Allah leke tugezesa na bintu binaatumalako ddiini yaffe amuyigiriza empisa engezize ng'omwana gwewali tugambye nti kati bino bibyo biri bibadde wakati wo ne Allah ne community ate ng'omwana weeyise bwoti wala tuswair khaddaka linnaasi wane waffe mu luganda okwenyinyimbwa tukozesanga ettama lyo ne weenyinyimbwa abantu omuntu okwenyinyimbwa aba akoze atya kaba kakola batya she practicaly kakakola batya ani akamanyi nakana agikaweesa amatama gonna ne fesi n'agigira tunoobuliramu okosa otya kakolere taatawo oba headmaster oba meya oba Museveni automatikaly yakafuna nti omukkakkanyiza ate nookola ki Lukumaani agamba nti tokozesanga ettama lyo ne weenyinyimbwa abantu eyo nno mpisa abaana baffe ennaku zino tebakyalina mpisa ekiri muzadde asobola kuyigiriza mwana w'empisa tuzisuubiraku abaana kuziyigira wa empisa twaziyigiranga bakadde baffe ogenda owuzuuma n'obusana ga kenekerekekenere omala kuvuga emoroka waliwo atavuga ku moroka kumutwe bamama bakwagaliza tenagagenda kuvuga eggaali bakwagaliza motoka naye bwewulira emoroka n'oyanguwa oleke okufuira omukisa gw'okuvuga emoroka ekyo kimu balagira Lukumaani ne bagamba gwe okigamba omwana wo teweenyinyimbwanga bantu wala tamshi fi lardi marahan totambulanga ku ki wala tamshi fi lardi totambuliranga ku ttaka lya Allah lino maraha ng'ogenda ogomagoma osibye empale eri eno wansi ku kabina okugulu okulinnya oti ekiwaliyo emyaka egikola ebyo nisoza nti soko gyalimu ayinza ekikola soko okumusanga nga asibye empale nabagamba ffe wetwakuliranga tusibira wa mu kiwato emyaka gyatuuka wegiyiseewaawaawo omukumi bbiri tugenda okumuyingira namusibira waggulu wa kkundi ngaate bwemwavudde waggulu wekkundi nemukka wansi wa kabina wansi wa kabina n'ekisambi kati wemutambulira nolaba omwana ng'alinnyabwa amawegawo wabaddewo engatto nga eno gyoba gyedda ebadde etunula bwiti badde bagiyita bati bagira musonso musonso nga kintu kyaffe kyadda nnyo tewabaddewo kintu kya mulembe waliwo ebintu by'omulembe basereebu bintu bifaanaga ebadde edda eno naye nga gwolaga eri sengesebe omuntu bwajambala n'abantu bamutunuulira wala tamshi fi lardi maraha totambulanga ku nsi kuno ngaogendi owuli amaraha keera weminya wali emyaka egyo okuva ku myaka awo 18 kutuuka ku 3 eyombeera ebeerawo. Abantu abo mu myaka egyo giba tebalina nnyo ssente, naye baba bakozesa ebikolwa ebirabika nti balina ssente. Balina ensawo z'emabega bbiri ku kabina naye nga temuli yadde coin, ne baddira ebipapula ne babisalamu ne bakolamu akatabo ne babiteeka mu ki mumpale emabega, babattira bwereri bambi boza ssente. Kati eri mu byalo ewaffe baddira eccupa ya bbiya ne bayiwamu amazzi ne bateeka emabega, abanywa bbiya bamusa mabega alage ku mbaga nti waali ajjayo nanywaku katono mpozi ali ku mazzi. Ezo zonna maraha ate abamu wabikolaku. Tekumireme gyaffe bagitanga fege fege jagisomusoogo mwana afuwa sigala bwati omuka naguyisa mu nyindo nga jiringa midumu nokati aa naye kati ekimwakivango muli mukulya mikoola eno bwulirako simanya bigi jani bigiji alaga wabbeeyi akutta akalagala bulagala tulamusenga kamunswa akalina akalagala kalinga akenswa wanaalya wanywako wano bbiya wano wagira bwati ayogataddeko galumirizine agaddewo maraha ebyo galokumana akamwaki bito bikolanga mwana wange abakuba kumwebulegaaluka nti wewala embeera y'abaserebu. Mwalabako mukyalo wa wano wabigalo yali aserebuka na bambita mwani Nalule ali ku TV serebu alemedde mu nsi myaka nsanvwa akyali kubwa serebu myaka musajja ate nga muzungu ate muki oluzungu agogedde alumazeeyo awododde kigambo kuwodola ali mukulya maraha ku TV atambulanga ali mu mazzi. Lukumani yaka nitambu yunidu mwana kujikola mchiyana inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalim fukur. Allah tayagali la dada mtu wa malala agenda nga ye yagali la kubandu habira kila kunti wa waguru boba wansi tambula mtambula ya fichi amuka mata waksud fi mashika kukutambula kobe la wakati ya yate gizati toke nango satuka ali tosooba nnyo nga kovu wakati wakati ndowooza oba otegerawo yentambula yaffe y'abantu abaki ababulijjo waghdhud min sautika okakkanyanga eddoboozi tobwatukanga nga bubwatusi ekyo mukyalo wama abaga omwala bwomuyita sonko mama naka okoze kiki omwana ba wangi taata salt bapime salt eddoboozi ekyekko kwa mu society oyisa byotya waghdhud min sawti eddoboozi olipimanga bw'oba ne age nga ya myaka gyo wabawo eddoboozi bw'oba n'abantu abakulu wabawo eddoboozi pima eddoboozi olikakkanye inna ankara al aswat la sawtu lhamir amaloboozi agasinga okutamwa agenyinya lw'amabi agateetaaga muntu okugawulira muntu gwomuntu okukozesa eddoboozi ng'aleekaananga endogoyi donke abawarabu ewaabwe akagambwa himaarun omuwarabu bwakuvuma mbw aba ayagala okukuvuma akuyita ya himaar aba akumazeeyo wane waffe kifaraganako n'omusiraamu okuvuma embizzi ewaabwe kasolo kabi. Katwane waffe ng'abaganda wano mu Buganda eddoboozi ebitu tetakukola tulikubira ku kisolo ki oba kabe oba mpisi owuli kati buli society ebeera naki akati baba warabu waabwe himaar era kyobulaba Allah buli wakuba ekifaananyi ekibi baba warabu baba bakitegeera yagamba turawe yabagamba nti kamathali lhimaar ng'ayagala okulaga ekifaananyi ky'omuntu omusiru ng'alina ekyebbeeyi naye takimanyi yahmil assaara endogo yesitula ebitabo ebyebbeeyi naye ng'ali teyiminamu ki n'agamba nti eddoboozi erisinga okuba ebbiri eddoboozi ly'akasolo ako akalogoyi tulikozesanga n'obwatukanga oba n'olekananga endogoyi abawarabu bo baali bakitegera mu kanisa yaabe aedakigamete agambye nti yedda walamtara alamtarawu abantu tebasobola kulaba anna allaha mazina allah sakhara lakum ma fi ssamawati wa ma fi lardi yabagondeza ebiri mu bbanga n'ebiri mu nsi ensolo zonna zitutya kati zadduka zagenda mu zzu misota gitutya giri wansi fe bakama baabyo allah yabitugondeza embuyaga eyekunta abagireeta ku lwaffe omusalo ogwaka abaguleeta ku lwaffe enjuba eyaka eyaka ku lwaffe enkuba etonnya etonnya ku lwaffe ebyennyanja ebyo bidiba baabiteerawo ffe emiti gyaffe ebikoola byaffe ani yatutegekera ebintu ebyo byonna byonna tusobole okubeera nga titujula tuleke ekyekwaso tumuweereze yabitugondeza tewali kiyigaga nekuba mutinga munene teguyinza kugaana tusajja bava ebulayo ne bagaa nti ono olusozi tugenda kulusala tukolekolaata ani yabitugondeza natuwa amagezi agasala ebyuma natuwa amagezi agatta ebisolo natuwa amagezi agakwata ebyennyanja naye ebyennyanja ne babikola igitima tebiyinza tuwekobera nti abange nti enja bagenda kuvuba nti tuyimirire wantu twegatte n'envubu abantu bano batuyigganya aa ne bayiba bisolo tebiyinza natunyumiza nti lumu kapa zakola igitima nziga emesi zakola igitima enene amir nazigamba amir waza abange lwaki akasolo kano kakapa katuyigganya bamashaikh nibatandika okuteesa obadde oteesa otya omuteesa omukulu yaleeta ekisembayo nagaa tufune ekidde tukiteeke mu kapa bapa buli lwenajja nga tujja kuba tuwulira engalo obuzibu buvaani akitwaladde ani atwala ekidde akomewo sooka okitwala tekiteeso makuba niye musajja atuli bubi bisimilla ekidde kikyo aniati tekyadibirawolowooza agaba batulya batulirese sitwala kidde kapa zenyira kakapa fe nkagala nnyo naye kakapa kagezi kabangake akazibiriza nga kalaba kabangakazibiriza kaba kalaba kati batabaka nti olaba akazibiriza ngaokisulamu ngaodduka kaba kalaba kati ebisolo byonna tebisobola kutwegattira buze singa amajiniki yali protection ya allah majiniki galiba tegaliyo kigayinza kututabukira wano gokya buli kintu sente mubanka negazijjayo allah yakigawa ganedda tekijja kusoboka natuterawo obulamu nga bulungi bwamala butugondeza ebyomubanga bituweereza ebyokunsi bituweereza bitumanye mugaso byetutamanyi osobole okuba omulamu oweerezaani alhamdulillahi ala kulli hal allah tumwebaze bannange ebyo byonna ebikolera gwe okusijeni ali wanabuluja buvuluja byokulya kati enkuba yiino yabwerere buli kyosekayo kidda ne wali atanasimbayo yadde muwogo siba ekiriwa sebo ate agenda kunyigira allah nti allah agenda nti abantu tebakisobola kukiraba ekyo munange waba tebakikulaze tokiraba allah ayinza obabikka ku kintu munnamwe nakibayaga ne mukiraba naye allah lwaki abiraba tumanyi tubimanyi naye agezako nti temusobola ate kulaba ndaba ya quran esinga ku ndaba eya bulijjo gye mwazaalibwa nayo agambye nti ebibamala ebibagondeza ebyomu bbanga ebiri mu ggulu ebiri ku ggulu ku lukalu munyenye mwezi njuba mpewo bikibire byonna laddu neekuba netatta muntu n'omu tawuni myaka nsanvu anado allah nagamba ebyo byonna bwe bimala bibaffe etingira wa asbaga alaikum ni'amahu ebyengera bye naalyoka bibasaasaanyiza ne bibabuna wano bulijjo nkyalenginga abantu ne bagaa banefesi twasoma nnyo oluzungu mwe mwasinga okusoma ensi eno ensene ne zivaawa temuziriridde emyaka mwe mwazalibwa zigwa musawo mumwasomako enyo zivaawa ni mubitoogo bwe mugenda mubitoogo muzisanga ziri eyo zivaawa bassebo allah aleeta byo ni'ama naayiwa bisizoni nemuteekayo mapipa tumutwali nga abato nga tumukwatira mundeku obudomola bwaite bunajja mucupa ninsawo zibatunganga ezaffe ezebitabo tetujja kusoma aka nti nti nakute wakuteke nakutendeku ezi mbuuza okusinzira ku bukutya bwe bakwata olwaleero twakwatanga kyenkanawa tuzijja nno mu bisansa ogira bwoti nizigwa musaabuga omwana yakutte ensene nti nsansa juze cupe kale ntukkiriza twakwatanga era netulya nebagaa nti balidde era okumanya nti balidde baziyiwa ne mumasaŋŋanzira oba bukubiri kyamiiko okulaga nti kyebeekoze wano kiyitirivu basiraamu twazikolangako ki kati mutegera kuki nezivuluja emitala nebatwala ekampala abekampala basanga bava masaka bakomawo ate bajja eno kakutiya kammeka kakutiya akakutiya kabadde ku musambo kati kataano nze nawe nzitegera nawe etegera era emityala nyinayo basonko bano manya kati sizoni yaffe abeddira ensene nekitandisa okulya sonko kali kummeka nti kakyali bubi kaliku ebiri kitundu nti ogira olindamu naye nkya zijja kugira oba olyalaga nti nkateekewa olwokatuuse ewaka nti bagire bakongoleko ze baagala endala kufunga ebyoya abaana baffe balya biddira nsenini tetwasiramuka mwabakyali mu bulange tubalese fetulya abaana bonni balya bamama bange baali tebalyanga taata akyaliwo naye bange allah nsaki nimungula akakutiya nibagandeete
awa leeta
bali batya leeta gweteriire nenyola ekitamu kiraba mugire ate yawasaba nyina abalala banyonyi abalala bankima
mwerire gwe
fewafetulya akantu okubeera nti mukataddewo akalaga ekika kyamwe kigana kalya ku sente okwo kuliko obusolo ku sente zaffe za uganda kasolo kyakaliko engabi nekubako nakati nakaweewo n'omutwe gwendi
mwabirekayo bibirya
temubirya kati temulya ngabi olwokuba kati ziri kusente temulisa ziri kusente era singa nengaali singa yali alibwe mwali mulidde kati olwokuba kali ku sente nga kabonero kaffe ka sente basemboga bave ku ngabi kati ako temukalya tebakatadde ku sente
balya buli
gwobwongo bwo ensenene yawuleta sekitto ku nkata nga nsiige esooka ebutuze nze oli emuleke nze obwobwongo bwensenene sibuliiko bwammwe sibuliiko ekyo mukusa mulungi mumugana naffe twalibiridde nebakwatetugweditu mulimba mutya okubutuka allah yatugondeza n'ayiwa ebyengera byetutta ebyenyanja byabwiri ni amahu asbaga alai agambye nti wa asbaga alaikum ni amahu ebyengera bye n'alyoka bibawa mu bungi esenene tulya tetumanyi gyeziva tebyazifuyira tebyalunda ebyenyanja birimu wamala ayina amagezi yajjayo teryaga nti kikwatako kyange jo kyasibye ku kibanja kyange ekyo kinakirabye eggulo kyange aa gweteekayo okijjeyo lya ensolo zaali muno nga zabwereere ebibala byabwereere asbagale n'alyoka abawa nga mugaddamu bigade aha bwamala n'agamba ebyengera mulimu zahiratan bimulaba n'amaaso wa batinatan mulimu byebutasobola kulaba mbabuuza mulina amagezi temutya nti mavuma mulina amagezi gabeerawa nga temutandisa okugawakana obadde nago emyaka ntanvu era bulijjo wemanyi nti ogayina gasulawa mu bigere mugongo kalaki olina ameka niama nagandi zahira mulimu byemusobola okulaba ngaamatuuki n'ebyennyanja wabatina mulimu byemutasobola kulaba byengera bye byekwese mulina omwoyo guliwa owa naye simanyi wegubeera naye nina era weguvaamu mba nfudde baso ekito kitegeera weryanywa basi muri mu byatusobola okutegeera muri byatusobola kukola ki sero bagamba wano nti mukimanyi namaanyi g'ekisajja kyengera mukimanyi embaga egenda neggwa ne bagamba nti omukole agende ne sengaawe senga bagenze kukola mulimu kiwano mu abaganda aba agenze kukola mulimu ki muli baganda singa agenda okola kutuwa ku subuhi ng'akuba essimu salaamu aleikum enkya yo temugijjaawo bayinza ogyetaaga eno si birungi biba biki ebitali birungi bayinza tujjako ete eyo jjako kiki nze mbagambye si birungi si birungi birungi batuwadde naye si birungi eyinza obutasalwa kyengera bakikyengera gwogeeteekako wallahi nga gakubuzeeko oyinza okuyanira mu nju yo omu abagenti mulimu ebyengira bye mutasobola kulaba era mujja kufa nga temubirabye baafuna byawala okisijeni wuntu ani amumanyi tusale allah agamba nti wa mina nnansi man yujadilu fillahi bighairi ilimin naye kyewunyisa mu bantu mulimu gurupu egezaako okuwakana ku bikwatagana ne katonda naye nga tekozesa kumanya abantu bonna ng'obusiraamu tebunnajja era olutiro baga nemugamba nti mbavuma ku bikwatagana ne katonda abaganda bonna baali basiru bonna ekyoka ne avumye bajjajja ffe bwe twasoma mu luwarabu tugamba omulembe ogwaliwo mu bawarabu nga obusiraamu tebunnajja baguyita batya al asri ljahiliya omulembe ogwali gujjuddemu abasiru bwe baba abawarabu baali basiru ate mmwe mwali bagize naye baganda si balina ekitiibwa kya buganda kyava dda tusigale ku ekyo nga ne quran ezze byonna ebyaliwo nga tisi quran bighairi ilimi abantu abaganda balina engeri gye basetinga katonda eride babisomesanga era bulijjo mubibagamba wano batugamba ffe wetwakulira kinsi ero yayimirira beesi ti kuliko kintu mutabaani nenambi bavaawa mu ggulu wira ggulu abaganda bazazibwa nedda kintu nenambi ani mutabaani wa ggulu kuba biri abaganda tebakyalimu baafa bonna kati bwe tulina kabira ndala nambi muwala wa ggulu ate kintu yali mutabaani wa muddeyo mugenda okufa nga temutegedde nga mwe balamuli bakiramba basse mu layini y'abamwanga temwategeera abaganda baganti ggulu yazaala nayina mutabani we simaa nambi ne bajja muno balya bulo balya n'obusa bwabwe ggulu yali musiru to extent nti omwana we yalyanga busa ebintu byekitumbaavu byalingawo basse baagala okutuuka ku allah ate bwoleeta obujuuzi aga nti aa mwe abasiraamu allah kyaga nti abantu kyewuyisa obusiraamu bumaze okujja anaye mu bantu ndaba mu gurupu ekuba empaka ku katonda bighairi ilimi naye ngaebyabwe sibiriiko kumanya biyiiye n'agamba wala hudan tebiriiko buki wala kitaabin tebiriiko ki muniirun ekibayinza okuba mulisiza ebya buganda byaliko ekitabo byalimu huda bintu byawano biyiiye buyiiya bozaala abalongo ne bagaa nti otyo abo bali aba ti genda webazaani mukasa nammwe mukyabikola nemutandika okuwemulira eyo n'abalongo bamusangawa temwegala kubituyimbiramu wano ate mubiyimba eri lubaale wankwata ndi mutonga maana enkwagadde zimala biki eri mubiyimba era baba tebannabaku akikawesa dannatuuka baga nti omukulu w'ekikata nnajja owoolunyiriri sikkiriziganya namuntu yenna ngaoli musiraamu kukuwa kifo mu buganda n'okikkiriza oli mukulu wa lunyiriri mukulu wa mutuba bali mubalekere ebyabwe naffe tukole ebyaffe Allah agambye nti eby'abantu abo bighairi ilmi tebirina knowledge bintu biyiiye mtu yakera bukezi n'ayiya nga mutamiivu n'ateekawo abazzukulu ne bagoberera ekyokubiri wala huda tebiriko bulungamu wala kitabi nti wali bwino muniru ayinza bbabunizi ebyaffe biriko ekitabo kikino gendulabe ebyabadde wamwanga wali nga bagenze namugongo musajja mukulu myaka 8 atambuzza bigere ali ku kifaananyi kye babumbye obubumba bazzekketta nyina obulwadde nyina ebizibu bambuuza owonye nti bannanga bajulizi bawonya era nze neebaza abasiraamu mufuti yabivumiridde mubajje ne muzaata n'avumirira abasiraamu tetwetaagawo kijjukizo neeki tuba tutandise okuteekawo shiriki owoomugundu abasiraamu balina akajanja bajja kutambuza ebigere naffe tugenda waffe baagala sente za Museveni ziyagabye abakatuli gyabawadde napolisi nabawadde abasiraamu naffe twafiirwa fisiisuuba ojja kulaba abantu nga batandise okukola wano tugenda wanamugongo ne waffe battayo abantu inshaallah bajulizi naffe tubasabe bali babasaba ne bawona nze nasaba luli waliwogo bagambye yali bamuyita sumaani nalina entuuka nagenda okuvayo nga ewonye ngaabantu bagenze abakeko ddawo bakole ku bafu ekyo kyo mubusiraamu tetukirina sabe allah atunywereze obusiraamu bwaffe nabbe tuwuguka naye awo shaitaani ogwo mwakanya munene nnyo kati batandise okukola amazzi g'omukisa zamuzamu mwabalabye ku tivi bako ate nga zamuzamu waabwe wala huda fe zamuzamu waffe isimaila mwana muto bebi yali muddungu atakula ebyo huda kitaabu biri mu kitabu byabulungamu atakula mwana oluzzi lujja ebyabwe mukajanga ate mukajanga yatta abantu ate yabawo mazzi g'omukisa huda mukajanga ate kati yagaba omukisa bw'abanga mukajanga kyeyakola kyali kikyamu ate kati yagaba amazzi g'omukisa babina musabira dduwa allahuma ghafir lahu warhamu allah musaasi bulijjo bagamba wanu teriiyo kabaka mu teriiyo kabaka bwekitaba mu afirika yonna kibeere kale mu uganda aligenda kufuna linnya nga lya mwanga bantu babe nigeria bazze kulamagaka ejja taliiyo betagenda kuzaalibwa allahu alamu abazungu babe buzungu papa nasindika omubaka bazze kulamaga wane waffe hijja efuuse hijja bawaddemu miliyoni mu bbiri mnya tekinoloji ali waggulu yeetala ebyaffe ebyo tebiriiko ilmu tebiriiko huda tebiriiko kitaabu muniru ebyaffe bya ibrahimu na isimail ne hajara biriko bwino biriko huda si bintu bipange ebyaffe si bipange biri byakusaba bafu mbabuuza bwe mugende emakka musaba isimaila musaba ibrahimu musaba maama wa hajara fetusaba allah tetusaba muntu naye bali basaba muntu eyafa ate ekintu ekimusa mputtu si ddiini tulimi lukyamu gwanize kizito ozitowera kwanu bazzekka ettooka ettaano buuza abali awo kabaka yakubuuza oyaga munyoma mawaggali ogaleeta kwani izo tafsiri tezibasa so si ddiini be baliwo bannaddiini bokka amanya amabi subyandire edarasa yaffe esembyeyo paka mu ramadan aye nuka tukimaleyo waiha kira lahum baba babagambyeko mwabaganda batayagala kugambwako bwe mwabagambaka abazze neddiini ittabiu ma anzala llah mwaligoberedde bino allah byassizza abaganda okubaka nti abange tugendere ku bino bagamba batya qalu bagamba bal nattabiu ma wajadna alaihi abaana fe tujja kugoberera ebyennono bye twasanga bakeki ennono nabuuza kitegeeza ki wano ononooza ekintu nga bwe kyali bajjajja bebaa betyo tunasiga fe tujja kubeera ku byabajjajja jjajjawo ki yali omutumba abuddekabusa omusajja omusajja omukulu ategeera amanyi ne quran ali ku jjajjawe yali omutamiivu atena nakyamanyi ku bya allah yajjajja kigumanyi gwe bagamba gweza bajjajja baali bambalanga ffe singa bakwetwa jjajja engoye ze yali mwoyo gwogoberera olubugo lwali olusensufu nga yenna nga bwafaanana. Allah agaye nti gwe mwagala okugobera bakitammwe sigaana. Awalaw kana shaitaani yaduuhum, newankubadde sitaani nga ye yali ebakolako daawa. Bajjajja bamwe bwe batwali Quran kyekyali kyebakolako daawa. Bye bakola byamaanyi nnyo. Gendula biwali, wetubabuuza bulijjo. Mwogereyo oluyimba lumu nga banjula abalongo, mulabe bajjajjammwe babaalula. Timuyinza temwagala biyimba wano bimumanyi bizibu. Mumulinnya mu mmere, nazala naku ekisusi ku kisusi kyono, n'owulira edduwa. Abaana bammwe mubaalula fiddunya wal akhira. Ekiro mubeeramu ebyo by'ekitumbaavu, emisana basiteeka ne bajja bisimillahi rrahmani rrahim. Musoma Yasini. Nga mugigatta ku ki? Musiiga ebizigo ku bulimiro. Awalaw kana shaitaani yad'uuhum, temukimanyangako nti bajjajjammwe be mugoberera sitaani ye yali ebakozesa nga yekola da'wa, ng'ebayita ila adhaabi sa'iir, ebasuule mu kibonerezo sa'iir, muliro sa'iir. Mwe bajjajjammwe abaaliwo emyaka 5 emabega. Wallahi nze nali ku TV ne mpuliyo omukyala ng'ayogera ajja asenge kabaka bwe bajja baddiringa n'agamba mu Buganda temubangamu kusamira. Kabaka we 18 yaleeta wano okusamira. Kitegeeza abantu bali ku huda mabigiri. Usiriki shiriki yajja buzi. Sajja jagalangatana naye. Ne bwe kitemu bawarabu tiwali shiriki. Shiriki bajja bamuleeta mpola abagenda nga bakyala mu bannaabwe. Tuyina wano amawanga agatabadde malogo. Abanankole, abatuulu nga tebamanyi byakusamira. Naye bwe bagende bajja eno mu Buganda nabo waba batandise okuloga. Tebyaliyo. Babiyigidde muffe. Waliyo amawanga agataya byannyimbe. Mukimanyi ekyo? Tebaya byannyimbe. Abo beesimye bwasiramuka bateredde. Kaga nti munaagoberera bajjajjammwe, bakitammwe. Nga shaitaani mu buddu obwo yali ekola omulimu. Nga t'omulimu gwe yali abakolako kubakoowoola kubatwala mu ki? Ebyo mu bisuule amazima gakoze ki? Wakul jaa alhaqu, abantu mbabuulira amazima gazze. Wazahaka albaatil, obukyamu bumaze okusaanawo. Inna albaatila kaana zahuuka, obukyamu okuva edda tebuyinza kuyimirira, tebulina stand, bulina kusaanawo. Subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.